Exclusive to Zayd Hype Man.
Guru Nation. Oh. Israel, I got you.
K Ani Music.
Touch not my anointed one, and do my prophet no harm. Steve O.
Funga kambe tuma utoni kwe saine abuye. Koma abuye, mwamba niye amani sunga ine. Sonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ine, niye amani sunga ine. Viwame viipe, viipe viwame. Amani sunga ine sinizavutika. Viwame
viipe,
viipe viwame.
A prayerless life is a careless life. Ambuye nitandizeni, nitandize kwa amai, nitandize kwa tuwana, nisafele mwene yae. Bless my hustle na hustle ya wagaiti, moving epa mos, monga left na right eye. I've seen darker days than melanin ya vuta, kunyumba njala mabuse, nona mafuta. Betty floater mumans, my flat ni ya mianguta, then unyoze kanjito kanitandiza kukuta. A year ago, my hater wenze nu, yes wani doba wenzo seka. Manje wani kumbwa walumfeka nyu, my truck yanga yango lila, che nyu. I can never be buried. I'll first of all kick you before I kick the bucket. With God I'm tight na flow monga carpet. That's why I don't care monga kambe tu mauto
ni kwe saine abuye. Koma abuye mwamba liye amani sunga ini. Sonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ine liye amani sunga ine. Viwame vi
nilibeta emyonyo zana na wantu pif kulipe kuno mzafa chena manu. Ma video yanga siyo kamba pona kuwa waka mvela ni chosa wa madwala vifuwa. Pulling down syndrome ya vutako weti jesa wanaya mboluma waka kutako. Wofu na ufe mwe uda kwa uka ukako. Trasita Yesu mundu simu zako. Nobody wants to see you do better than them. Maybe makolo otherwise the rest in the same. Waja mafela wachinga wena mafela. Soon wazazi fela wandu wao wati fela. I thank God for my life today. My style's Beyonce like the wife to Jay. Fala chemba if you have nothing nice to say. Deep down you know ni murder if I come your way.
Koma mauto ni kwe saine abuye. Koma abuye mwamba niye amani sunga ini. Sonde ni menye ni chukwane iwe abuye. Abuye ine niye amani sunga ine. Viwame viipe, viipe viwame.
Up fashions, Frymas Boutique, Kumesa Montana, Alina San Cheese, Guru Nation, KB Killer Beats Agacha,
Killer Beats Production.
Zayd Hype Mag.